khona bangcono mina don't deserve you. Manje ngifonela udakiwe ngabo 3xn uthotho sama hawk yamthuka ufuna silo sorry I don't need that energy.
Daily.